freshi, staki kesi, kata keki, arako pesi. Sino baya, misi teti, kani guoku, kona jeshi. Paper chasing, money making, kali taking, overtaking, kani racing. Tuko fao, nipe malkia, staki ya shao. Bruce Melody, that be my brother, but I show you how we flip it. Kapado uja discover, julele taka ibada, inya wale wakora, na tusipoge jobana, kani mwona mkono wa baba. I'm on a roll, nime chill kama kokbari, this is when the nime kuwa niki flow saidi niko. Sawa, sawa, si wana gawa, gawa, gawa. Omundu strong, rungu pia ni ya bawa, bawa. So here we go, hey. Jini jo, hey. Umu shwari, hey. Mambo shwari.